Kila kigonga mohuli na ambulia sifuri. Kumbe mapenzi yame update wa na me analogi sidigitali. Ukuna vunja meno,
meno.
Wazangu wanatumia
meno.
Anamwita shame na anampa game. Kuchuteme kuwa fashion.
Hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yutu, hajibanda mazina danganywa.
Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beki zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beki zitakaba.
Oh, acha niwe
lila lila li.
Acha niwe
lila lila li.
Acha niwe acha niwe.
Ay 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 ay. DJ I vipi my Benz. Kwenye kiu vipi my Benz. Mafelo so vipi my Benz.
We yeah.
My sister do vipi my Benz. Wauni vipi mapenzi, wanangu kule vipi mapenzi.
Wije,
hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yotu, hajibanda mazina danganywa.
Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beke zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, vipi beki zitakaba.
Oh, acha niwe
lila lila li. Lila lila
li. Acha niwe
lila lila li. Lila lila.
Acha niwe
lila lila li.
Acha niwe
lila lila li. Lila lila.
Oh, acha niwe.
Smart Music.
My sister do vipi mapenzi, wauni vipi mapenzi, wanangu kule vipi mapenzi.
We yeah.